Wetin I do today? What is that you want create? Wetin I do today? What is that celebrate? Wetin I do today? What is that you want create? Wetin I do today? What is that celebrate? Kwanza bwana sifiwe. Hallelujah. Tulowona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kushula. Na tuijui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday. Yani holiday.
Holiday. Sijui mwaka gani mtajenga cho kibanda. Mwisho nije kufa bora njipera kuliko kuzichanga. Na mapenzi mtanangea na gafadhila
kawo umejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kula gule mwamba.
Oh yani.
Pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza, pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza.
Kwanza bwana sifiwe.
Haleluya.
Tuloona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvula. Kwanga ni wengo kuchula. Na tuijui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday. Yani holiday.
Holiday. Zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi,
zombie
ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie niye zombie, uyu mwana nabala. Kazombi ka nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi,
zombie.
Zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Comic Slicer.